Dake pinyi ni dwaro ngiyo makonyo ganda Osiepo punja ni wangwana wuto kanyachia Tida ngeyo Gima maripinyi ni dwaro siepe mabeyo beyo Nodongo punja nga madongo chamo nyinge Kukonyo ya hey Dake pinyi ni dwaro ngiyo makonyo ganda luo Osiepo punja ni wangwana wuto kanyachia Wenyo gima marupinji ni dwaro siepe mabeyo beyo Chodongo punja nga malongo chamo nyinge Elele
Maisha ya binadamu ni kama ya maua Bila marafiki
Osiepe mabeyo kawudo wichi Wesley jasembo jayadani Kama longo tuneno chimene wode mama japuoch
Imosona Brian Sigu We Osiep Bernard Jaramo
Kaudinya magaiba neno ditodak Medala Nairobi kabwana Kaleo unuko wanyombo talo biro
Nairobi runda Lifi sabat
Robato siepi mos nageshi Kudi kindu karachuonyo tono kena tagende Boma kami manye gimani Oh, boma kami manye gimani
Ya kindu
Narubi shambala mawe boma kami manye gimani Usie poko nyama Ya kipinyi ni dwaro ngiyo makonyo ganda Usie poko njani wangwana mutu kanyachia Titangeyo Gima maripinyi ni dwaro siepe mabeyo beyo Chodongo punja nga madongo chamo nyinge Kukonyo ya hen Dake pinyi ni dwaro ngiyo makonyo gandaluo Usiepo punja ni wangwana wuto kanyachie Wenyo gima maripinyi ni dwaro siepe mabeyo beyo Chodongo punja nga madongo chamo nyinge Elele
Margadi Steve Ligumba Nyakwanyo Mware Imuso Nabayo Junior Gibine Witness Omondi Selanga
Korachogo Wonomburo Yaseme Konelio Sief Moje Seme Konunje Seme Maguardala Mamaris pagolo muga Nunyu olodano mabisungulu Babondo somo matematik Maizabu siang siang Osepe kakambe agimati noguang Adamson 58 Jayadha nusu ya ndege kachomo Manhattan, New York If you know, you know
Stopper
Usingoje wakwambie If you know Gengeyo kitano, gengeyo mama
Dundo
Alando gerona gigi umwana Churwendi nyaseme Nyaseme, nyaseme mikai
Imosana, Onyachpala
Dake pinyi ni dwaro ngiyo makonyo ganda Usipo punja ni wangwana wuto kanyachia Titangeyo Gima maripinyi ni dwaro siupe mabeyo beyo Chodongo punja nga madongo chamo nyinge Kukonyo ya hen Dake pinyi ni dwaro ngiyo makonyo ganda luo Usipo punja ni wangwana wuto kanyachia Wenyo gima maripinyi ni dwaro siupe mabeyo beyo Chodongo punja nga madongo chamo nyinge Elele Mi pura ya un vampiro que coloca vida.